baka itaka chika no kali waka kabia mawanga kale mina wa Amerika kole na kute wakulu nyo
sasa mimi na wewe tuwekembe tuluani seji ude corona kuchipendi za mubanda wabubu kaya dena wakande
corona
kukumave inarugi nukisa hasa uge watu wade
corona
sasa mimi na wewe tuwekembe tuluani seji ude
corona
kuchipendi za mubanda wabubu kaya dena wakande
corona
kukumave inarugi nukisa hasa uge watu wade
corona
atomless music Tawaruile miteje nurufu Toyo yule vila jirufu china rukufa Omanyo gora ishiche mangano zinabiche Tambora wenki wachizama gara Okwetera na minje choti chiriche Mutemu atomunga Muteha zahaga Mutetera peki Mutetera kisobo jambo mkwere
Zane boy Ogo mraga lukwa za mtu we Okweri edani kuchera kuzambirwa Tutazana zane jinistane izide Tujarinde etaka tuisire
If you want us to save the Do one thing, obey the laws. Set out to buy the government. Wash your hands, avoid hugging. Don't gather in overcrowded areas. No felon for your life safety. God knows that you will survive.
Sasa mimi na wewe tuwekembe tuluani sejiwe de.
Corona.
Mechitali za mubanda wabubu kaya de na wakate.
Corona.
Ukuna wengarugi na kisa hawasa uke watu wade. Tuwekembe tuluani sejiro de
Corona
Kuchitali za mubanda wabubu kaya de Baba kade
Corona
Kukumare inarugi na kisa hawasa uke watu wade
Corona
Yeah, zokobo mula mwinyo na wasaboni Chivati chaftala sivya jiwani Kapotaba niga na wanani Eka noteka susola madini Unaba mungaro kifuke rutini Badisa watu chisemu kurani Echiko zembu za sasura sitani
of UG be vigilant everybody should know people are tough from each other wash your hands for your safety abstain from cow is the best way finally pray to God in the name of Jesus hallelujah
abal man make it a feel G mukamati yambi kwa katila mene mbele tusobende abantu batite kumunga wese wechi mwande chicho chita chicha unga mutuzo wa mkule mbeze mukamatu sasi funama gizu kujiwanisi soka naba munga lone sabo echo kubili teka mungi love zoba maski
kale mina wa melika kolo na kute wakulunyo
sasa mimi na wewe tuweke mbetu luhani sechi wede
korona
mechitali za muganda wakubu kaya de na wakate
korona
kukumare inarugi na kisa hawasa uke watu wade
korona
sasa mimi na wewe tuweke mbetu luhani sechi wede
korona
mechitali za muganda wakubu
Zenawe nono
Nana nori
Katulu anetipe mkamori Katuono tuselanga sukari Abanyuka tese nyue mori Bama sheke ne wakari dinari Wekati wa mtu kanyege mwari
Baka itaka chika no Kali waka kabia mawanga Kale mina wa Amerika Kole na kute wakulu nyo
Sasa mimi na wewe tuwekembe tuluani sejiro de